kujue, nikujue, mimi nikujue, nikujue, nifahamu moyo wako, niongozwe na roho nikujue. Kila siku kila saa, oh Baba, nifahamu, nifahamu moyo, niongoze na roho. Come I want to. realizar that the Holy Ghost niongozwe. Niongozwe.